getattunes.com.
St. Matthew's on the bird.
Machine. From Ghetto to the world.
Mango chimbo mamo. Mango chimbo mamo. Mango chimbo mamo. Mango chimbo mamo.
I remember the time Nkati leave me alone. Cinema Muna, you better go move on. You call me names Kundi Bitsi Latina Langa. Die Usabele ndi masole kati pita. Unande nyoza kumati I sindi samba. Kama manga ndi monunga chifugwa sindi tuka. Unaji ai ai zoputa sindi panga. Nangalelo zatane we come with a story. Umati umati tasunga chitiwa. Die wale ndipo ikululuke. Ai ai me no go forgive. Forgive and forget.
Lelo wanilila wanikumbukila. Lelo wanilila wanikumbukila.
You played in me, I never thought you wanna kill me. Don't say sorry. Bajaji kemu jagunganda wali. Naliki na mwe whenever you cry. Na masa kuhile tumemika. I told you before that I'll never be lonely. Raiche wane kukumba chikondi. Look at yourself upaka nkulila. Maliji hai lelo kuchipa.
Lelo wanilila wanikumbukila. Lelo wanilila wanikumbukila.
Soni nalindiwe njina iwala. Pano ndina kola hina hibunde samala. Hibunde shantaka. Somo chane to December.
From Monday to Sunday. Ndipo usakambe. Monday to Sunday. Yeah.
Lelo wanilila wanikumbukila.
On the bird.
Music at www.getattunes.com.